famdi Mali.
Toñede, ñingede, hettinede sera fawarde e tippitede caggal le yimɓe yoɗe gueɗe goni torraji ɗi rewɓe haɓantoɓe hakkeji tomante en ley Amnesty kaɓanto e wi Amnesty International. Ngal gueɗal kollitagal ana tongui e ley ñalade sappo e jeegom golleji haɓugol e torraji pewtinteɗi e rewɓe. Ramata Guisé, directrice executive Amnesty International, wonko sefi keɗoɗenmo.
Mine batu ko min gaɗi bete hande ko wonko min bindi ko min bindi ko rewɓe golloɓe fa hakke yimɓe nangue soɓe dow muɗum min gaɗi bindi ɗi hande. Min kalani yimɓe haya mine ley golle amen o meɗen gondi meɗen heɓa hen tiɗala kewɗo ɗi tiɗala o min gaɗi hande. So min kalani yimɓe journaliste ɓe jaha ɓe kalno e yimɓe haya laamu anda mine ley golle amen o meɗen keɓa hen tiɗala nenno ɓe kewta safare fa tiɗala ɗe ana iwa.
Toutes les femmes du Mali.
Rewɓe temedere paminama dow torraji gaɗeteɗi ɓe ñande talata nde gawo. Oɗo batu noon yo bureau région réseau des dames de demain darani. Kati du rewɓe mumen gaɗi keñe ñalade dokkal ƴiƴam fa noto soldasi en barmuɓe ley boowe wolde. Ɓeydi hen du ɓe gaɗi duwawuji ley misidaje capanɗe joyyi e ɗiɗi kati fu lomtade majereji yontere fu ñande aljumare. Kay capanɗe nayo rewɓe wuuro Mouline le commune rural Segala o kawri ñande alkamisar nde e golleji no sardiŋeji tutirte fa ede ko tutete ko du no moƴƴinirte. Yo ONG BHRM holliɓe ndeɗo jande fa ɓeydanaɓe faamu kamɓe rewɓe remoɓe sardiŋe. Banamba rewɓe nogayon wonɓe le comité gestion aji pompiji ndiyam ɗe kawri dagu ñalade ɗiɗi noon e jande dow jogalaji pompiji ɗi. Rewɓe hawruɓe hen ɓe noon ƴuri commune aji Banamba, Tubakoro, Kiban warde e Madina Sako. Ɓeydande doole miijogol rewɓe dow noɓe kaani waɗude juuɗe maɓɓe ley wirfagol deƴere kawral kala fawarde haɓude e torraji pewtinteɗi rewɓe woni imaɗe hono batu gaɗɗo ñande aralbare ƴaɓɓine nde segu ana ɓuuri temeɗiɗon rewɓe hawruɓe e o batu. Yoɗo kaddude e nde yewtere rewɓe Mali e manggal muɗum fuu miɗen calmina rewɓe duwansa.